Yeah, I know that's starless, let me do it, nigga. Fergie, Zungu, yeah. London plus Europe, what a bummer. Yeah, na Angel Mario. Yeah, twitch bila wewe siwezi try. Nipo true baby, no me lie. Na kufuta machozi, usi cry. Mere wako, yani till I die. Sipende kuona hiyo kitu natokea. Nili kupa stress kukweli nilikosea. Peke yangu misi wezi kuwapea. Niko na penda dhati na itaji kukugea. So kama na joki, so kama na fosi. Baby, nipo serious. Yeah, peke yangu mikosi na hisi na rusty. Baby, nipo serious. Wero pacha wa mia, wangine wa mia. Kama mimi wako, sini fiche na mia. Makosa na mia. Bombo block, nidumishe ya penzi yako.
Machozo leo nipa nizame.
Kichwa na waza waza, mawaza ipo mingi. Paka kichwa na itakaza. Mana nikiwa podingi na wendo mother. Hayo yesha pita, mama sita ataku waza. Shika break, washa feni. Skiza, yeah. Mina panda juu, mina shika moyo too. What you gonna do? Imba, yeah. Penzi letu lipo safari. Yeah, kufika malengo tuwe tayari. Kosa kidogo upo tayari. I don't wanna let you go to figure out how deep. Wero pacha wa mia, wengine wa mbia. Kama mimi wako, sini fiche na mia. Makosa na mbia. Bombo fly, nidumishe penzi yako.
Chuzo leo nipa nizame.
Tulia na kuzimia. Yeah, I see you. Big on the vibe, nigga. Nobody vibes, nigga. Oh boy, my nigga. Angel Mary. Do it. Yeah, I know the stylist, Fergie. London plus Europe.
Make a touch.